Omega.
Awa kusate na chimbina warupura mufire mche kwa te aku. Nera kuno funa five.
Imagine.
Basopo.
Narishi wako na fumecho jeti negeru kurusha ine. Soja me komando rupa na ruse nera papubea. Shimo ina moko na fuma. Shimo ina maba vya shimo. Famili pira nilebo. Kurani ya watiku inapani. Chafuma kukuru parwa wina. Metro nshirengira kukushina. Maga rich family kakume muride. Chafuma kukuru parwa wina. Metro nshirengira kukushina. Maga rich family kakume muride.
Chitangana lule shoko na fuma mbona kwa tiri mdia I've never been there. Kutavyo kuchushi no kushiva so mbona kwa tiri mbino kuchula I've never been poor. Gana kwebo mwona pita kuwakana. Gana kwebo kona kurira kutiwakana. Lupwene penda shupule mama vyashi. Nikulio imono kekale wino kutashi. Ifata tuwa kulanga wa mwana kato. Gana hivi paine na katapa kutinatua. Kuta kwa batitata wezuni ya teleke. Atiri istu mwana saba kolo jemote.
Chafuma kukuru parwa wina. Metro nshirengira kukushina. Maga rich family kakume muride. Chafuma kukuru parwa wina. Metro nshirengira kukushina. Maga rich family kakume muride.
Competition counts me out. Njifwaida vewewa kubera veku mafiasi. Icharo tachaba vya kunju. Savo ishtu shamu mwona tifinji. The best on you wishing bad. It's another family's hope of survival. Muri mwasana. I wish you about the film. Pita mungata umpeperero. Kuangora mbika komu mapepo. Life ya mapepo zero. Te tuka chomboro lero tuka mwona piro. Kulani yaba vya tikupisha. Nani ya luka kapondo. Life ya muimpisha.
Narishi wako na fumecho. Jepti negeru kurusha ime. Soja me komando. Rupa na rusendera pakupea. Shimo ina moko na fuma. Shimo ina maba vya shimo. Kwa mibira nilevo. Kurani ya watiku inapanto. Shafuma kukuru kwa wawika. Mecho nshirengira kukukushina. Maga rich family kakume muride. Shafuma kukuru kwa wawika. Mecho nshirengira kukukushina. Maga rich family kakume muride.
Kusatioko kambeza. Tuwa wane mpumu kindeza. Na maustas, Boswano Mumba. Na iwe, ex-family. Bigi chopa chambeshi. Boss Junior Yero. Copa Boys. Self-boss. King Cutties. Papa Skore. Team Papa Badup. Swisha Bad Nigga. Chow Down. Boteki Babonga. Let's Sky Electronics. Kira no Usaka. Kanari Rako Katman Parusaka. Bote Sent. Baheri Gachan. And some G Mafia. Alonzo. Justin Mortars. Smart, the social boss, KTM.